Asa wala jena lewru December hitande 2023 sakrabe hidibe to bodum hedaade hejiji amen dile lende mangal mudum fumi chalmini am sanne bisimna modum hedaade actujene amen manyalom hande o mi wondido e mawdu sama seko no baldu
siko labni selli alisisi sese hon wurdi kurojine
alhamdulillah jottoje allah
alhamdulillah jakkore
sama seko on jogada sakara hande sambe kabaru
am bena le yewtere meden hande puddiran kabaru bottu modo sukabe mbeta do etat general jeunesse ben taggal komni ngaji di jottoto reso ngaji di denno gele fudode mudo kin ak mamadou ndiat ronko hanata en bangi goddo dun e meman hala kawtal do mbien kambe skobe mali do ndi jeunesse mali bimi kala vbg torraji ngatir do rewbe yu hakune joy e jeddi decembre mbien to seguton en timdran kabaruji di ko dum sabi neddo hana lelade do redu mudun sisi
sama sai ko amimi hala mudum jom bato modu ke na do hayebe mudita etat general tagal ko commune ngaji di ko mu ko timmi jom ka region ngaji di ko mu ko warta fa fudda
sikki wala alsisi non tigi der no mbiyan tagal ko dum wala ko mun ngaji region ngaji di puddi leedi di nenno e dabareji kewdi gabar mudum memama yaran be dor fam ke dan ko habene kanko abrakan ak mohammedi do fastango sita sidibe
haileji hewdi hollitama do golleji fedde noddeten conseil national des jeunesse golleji hani wadede nyalade wonande be sokabe ko fotte di batuji tigi wi mo hakkileji man hollitaade nangirta sobe yalla golleji mabbe fu an haba hunjunde hore le nyalade warande
asigaso ici
to menen gasigaso moki sukabe jokolbe joodi bi le arrondissement de jenet fu hala kon hakkile mu en febe wawa jende tuwan korbe hokkama hala hakkile jogaji ko hollitaama kasin ko naari bangal senude fedde senjine e bale politique sukabe jolgo fotti e batu jandido kabaru laf gollal
lampla
le genni tawdeni yaade fa ansongo le sahen ledne ko pour sukule sukabe hannen yo lafi deje
L'exil est là.
Oh, bateau halal au notre état général de la jeunesse. Longue hibe de wadade, legende menaka, sab laf d'être kumata on nuku. Mitchitunde, we oh, bateau mort mohala mudhala, and han wadade, geni bamako, le noge did le décembre, hitan 2023.
Sakarab hit ibe on a bite to the hakilaji, but of food, ido kabaruji do hella ame Facebook na do computer. Sama sigu jonka min kalam hala batu go oba yano ngoji ngatidi fewde e rewbe do wadi joyi yaade jiddi lewru december bettinu lam segutu
non tigi alisisi mbiyan ko barta tebre didon yimbe le gari ngal do kawrusal ne do sisli mbiyan batu modo kabaru jande dabareji habbo du torraji fewde e robe le mbiyan nukuji jandeji e lere e dur
e wi landin be odo batu fana modum yo yewde hono fu way wadede yalla suka be rewbe an heba faabede le jandeji mu em shaka jallo yo goto ardibe suka be jokko
quand les jeunes dames sont confrontées
soni biperobe ana heba torlaaji yogaaji le cuuli kolte jangata dum anas nato sabe ko heemebe acca jande mere teutra hore likol kan e worbe jango cuuli kolde fu tinno fiad dabireji yalla bonalaaji ko watte fiide rewbe ben ana acce le cuuli kolde ben haani fiide dabiri fu ko nato sabe biperobe jango be cuuli kolde heba wadde jande mu en no wodri kay le denaagu fataade be fadde be nata e dewle de welabe ma e watte e dewle taddum e yoni
sama siku campagne bal sapo e jeegom kertanado wadde imadaji fa hada yano ngoji ngatede fewde rewbe kay sukabe rewbe captain mam alam jango
embe majireji embe ko nande mudun ngadama yal faminde jamarande wadama du tatede lendi fu wonande rewbe be
to moktu to do rewbe ka yalti wadi majire mu em aljumarande fa holita mette mudum fewde e tordaji bamitede san yottine rewbe le region o fa bedre den fam kedo dem goto en labe amem yaade to moktu umar waygalu
be rewbe le temede kanyen tawa lindedo majere be do robel be fu e be ngatti kaddule woro jala e be jogi du licce mabbe kanye e direji e puddi majernde stade municipal o tumbutu do be jotti to gouverneur o gollato jatti be kokki dun bataaki baji hude o mo e fedde humine kabar yurute sukabe robe kanye galleji do tumbutu do
le 2023 on gane teben lay chapan jiddi e gu bonandaji e bibiji non taykadi sapo jiddi le tem de jental jati yidi tongama bangal imadraji ngada di tumbutu kabar nesuji dina kadda yirwere lintoriji kewdi
be do robel tawabe len de do majere fu biibe kaja laamo watta len koyde mudum kanye be golli dinta yalla bonandaji ngatte fewde sukabe robe di an dala
komi donte laamo ko be do pamotoɓe torraji kewɗi gaɗata fewde e rewɓe debbo yo nugal leydi saabi kanko woni iniraɗo kanko woni banda debbo genda kanko ɗum woni ɓiya ndenno omo handi e teddugal
ɗo tumbutoɓe kollitiwide rewɓe le hewɓe torraji ɗin jottoto le ɗiɗo torraji wattudeɓe dewle ile ɓe jonayyi haddudeɓe kañe samde dow mabɓe noon suudu humnidu kabaru haqqeji sukaɓe rewɓe kañe galleji hollitiri wiide ɗum ko Oumar Weygalo heɓini studio tamani Tumbutu
li kabaruji amen ɗi kasem du sama seku mi memam haala yaltugol jangoɓe li suudu l'école moɓe noddirta école politique et démocratique de l'institut néerlandais pour la démocratie multipartite mo golleji muɗum waɗi keeñe Bamako ɗo
no jaati guɓo tati woni jaltiɓe ɓe indira Sira Diop professeur Issa Ndiaye e maître Souyata Mayga ɓe mbara tapanɗe jeenon jokoroɓe ɓen jangguinaɓe li lebbi tati ɓen e balɗe noga e guɓo yaade fa balɗe noga e ɗiɗi ɗum ɗo nde ɗo jangnire nde
ɗum naɓata hen jonka yewtere amen minimag ñalawma kertanaɗo ɗaddunaro Allah ndu wadde immadaraji fa haaɓa yuruku yuruku ka ana yambina ñalawma hannde oɗon jeena lewru décembre
alsisi anda wiide ɗum hawnide ɗum imu ɓeɗo yimɓe kandadaɓe holtan wiide hakkunde 2016-2018 ko wartacaɓe capana jeego mo jokorɓe ɓe ɓeɗo kay ana yiiɗi jaati kabaru yurgu yurgu
fewde oɗon ñalawma wom e hayeɓe mimi landodiri gonduɓe wadde immadaraji fa haaɗa jiiɓu jawdi le gollirɗi foroba wonkoɓe cifotoɗo dabireji kanɗi jokkede yalla oɗo golle ka ana heeɓa timmude fa ɓeɗere famu anni kokuma fi keta heɓana em ɗo hen ɗo festawgo sita sidiɓe
Samiru Diallo kami coordinateur walle noddirtene démocratie 101 o hollitiɓe wirko wirkako yo hunde wotere ko ɓiɓɓe leydi Mali andira lewi makko neɗɗo fes ana andini gollal e leydi ni hokkataka waɗagal gollal
fay heɓudema stage le leydi so wala mo anduɗa wona hunde newide a hayejo janguɗo so wonko kasidinɗa so wonani a itti kalsi na ƴaɓɓorike yimɓele ɓe anduɗa junggo ñamona du junggo nano a bada weltetako
miri fedde humnina habde yurko yurkawle leydi mallin sukaɓe jogoɓe ana hanne famitinede de kuteji yurko yurkakule leydi nin Moussa Ousmane Touré
wom comité goto kanɗo ju'inede ele ɗiɗo cuuɗi janguirɗi garwo hadde yurku yurku naɗu kaltowo wakkati fuu so yurku yurku wara fa waɗe somin jiɓɓe fa ɗum ɓuyto
miccitunde wi bale société civile ko fotte obbatu holliti wi sukaɓe jogle ko heewi ana waɗa yurko yurkakule leydi malli hannen saabe heɓde to sonanta hoore muɗum
sama seku yubali nama wonko anduɗa hen
a nde ɗo inde kay sikke wala nandi hononi kabaru fina tawade
nom jaati sama seku ɗo fina tawa seɓɓe fa ɓeɗore ɗen ɗo hen faamu feeɗo ɗen Boukary Dienta goto e seɓɓe gonɓe yuwaru ko wi bamuykeɓe keƴƴaɗo amɓe gonɗo le nokku oɗo festago sita siɗiɓe
sele sorgo
to mene seɓɓe ngol jimol ana anna to homo fou ɗi jimi watteɗi ana mume to donsonkoɓe watti batuji mawɗi ga wona donsonko fo heɓata lippude ɗum so wala jomiraɓe ande lene pijirre baggue ana fiye rewɓe ana ɓa ɗum e weeli sanne fijere ko noddirte salam o homo fo ana wawa mumde ɗum ga woni pijo ko noddirte guele kan ɗum hoddu ko watte e muɗum worɓe tan ko noddete on wat wara muma
sama seku hoɗum fuu saabi ana haɗa neɗɗo lelodo reedu mum
fa saɓ ɓeydi kam famude
aya ni hoore wala ko mbawmi wiide ɗo hem sanniga fa ɓeydoro ɗen faamu keɗoɗen kanko docteur Salaha Mayga do fejtango sita siɗiɓe
le fait de se coucher
kade e leydi muɗum kuteji muɗum ana serti to gorko e debbo calɗi debbo ndiyam muɗum ana heewi ɓuuri calɗi gorko gaɗɗo e tawede fuu so juuti ɓooyi na walla concours ana wawi nanggude jommum watte fo soɓe jokkini lelade e leydi meɓɓe ɗum ko holliti ande ɗe so na walla muɗum hewtuma fei sa ɓami cafaje yalla ɗum e daaƴa juuti ɓooyi fuu na walla concours ɗum jokkini meɗe tewtoro homo fo tinno watta haqqille do lelagon e leydi muɗum homo fo an han lelade do sengo muɗum ñama ma sengo muɗum nano ma yoga ɗum ana wawi fukkade do kunkude muɗum yalla heeɓa yobbude koyɗe muɗum seeɗan lelade e leydi muɗum ɗum wona hunde ko jaɓina to fina tawa kayle ande
kesenen
ɗum nawata embirki sembe calɗi sama seku somi kaali haala piiɗe ballon mi memam coupe caf stade malien wara heɓodirde alam sappo lewru décembre ndu e club moɓe noddirta cikunkun united afrique du sud ɗeɗo piiɗo ana windi ele ñalawma tatoba
noon tigui mbiyen alisisi mbiyen kamɓe danneji bamakoɓe mbiyen piyama noon ɗo enne ɗiɗi e gotel fewde renaissance sportive berkane ɗum wono wattu ñalawma ɗimo phase poule o
keƴaɓe leydi mali ndi e darde ɗiɗoɓa woni eɓe le guɓal d toɓɓe tati ɓe jogui rs berkane ana ardiɓe
bange goɗɗum ɗe le championnat ligue 1 ben aseral ben woni yeeso banggal toɓɓe sappo e goho banggal ñalawma jeɗɗo ɓo ligue 1
scorpion en ɓe ardike us bouguba ɓe laatike deuxiéme joliba ase laatike troisiéme sama seku mine mila jonka ɗo min kaddete kabaruji amen ɗi kikiɗe hannde
siko wala mbiyan tan caggal juuni
sakiraɓe heeɗiɓe mi jooti om sanne heɗade kabaruji amen ɗi hono no andirɗon ni fanjehe fewi nokku ɗo e seeɗa yewtereji amen ɗi wona jokkitade wassalamu